chame kwa no change wama na fetu asuzeke yo padulumu fetu suranga tukukunate ngabo manyebi sibu vya dunye ngambia masize mutia mikwano change wama na fetu asuzeke yo yadulumu fetu suranga tukukunate ngabo manyebi sibu vya dunye wabura katuwebaze katonda wafe kulanga chatu gabirido muka nebye vitu suzanga tukukunate tukirizenti asoboro bigoba abo balugera bajajafi embwange chasomuka ezinga kemporo kumefweta chasa kubange vera techauna nawe bikukabya mukwano kwange kasito chatetenka nyomuka tukirize osinga kumufata chasa kubanga ochali ni hopo zenda byoko kuba gagamusi gabali na cheba itakashi nalwala na sasula basawo bona ubura mwera ne bugenda butiyo kale norwe chume kwano jange ubura mu chitwara cha bee na buli chenja kalo kufuna musi nja chifuna umutima kuchatuja
Mosa donda bee
we mumanyo kuyimba kwange mera ngali mukunyumye mbozi kumbesa basomesa ndemokeras musomesa ebiro mesero nambye ngabwe mumanyo kuyimba kwange mera ngali mukunyumye mbozi kumbesa basomesa ndemokeras musomesa ebiro mesero lerero ninawe nsonga sabasonga atenge tulumide banga bantu wabe yisobu viku mirimo jabwe muga wala iba sana kapolimo nerero ninawe zunga saba sunga atenge tulumide banga bantu wabe yisobu viku mirimo jabwe muga wala iba sana balahi wali wofisi zetulina mugwanga liafe ngabo zituka mojura nukaba luama ziga goyi tamofune service osinga kumufari mugeyena Zerangi benzi zenda ba muofisi Bagati maga singa kustane Nibu musaba wandi njunye mkwano kwange Akula kancha romo jiko Yenga tura vienaba tuwa bagati mabu Beba sivya no ugafu monsi mono Akule mesacha tamanyi okola yate Ngali woku fiti nangatio Mugende mumaso nagati mago Mwoli malo kunyaga na weno nyakururua Barugero kali adaka dada Webota bifuno mwana wajabisikira Yeswera ekwa gale kuyonka mkua
Mwese na ulonji
Mze wangira siye mbebi runji mbuka Yado kulumite na yencha wali woku koka
Mwese nga bulonji
Ense kuma fena tukiri yako makola
Mwema
kwenu nga ujo Yeswera ekwa gale kuyonka mkua
Mwese nga bulonji
Nse wandira siye mbebi runji mbuka Mwema
kwenu
nga ujo Yado kulumite na yencha wali woku koka
Mwese nga bulonji
Ense kuma fena tukiri yako makola Mwofisi mwokola
Mwese nga bulonji
Ngambye wokola Mubantu abanja abaliranye presidente
Mwese nga bulonji
Eri aboru batu abononye government yaffe Obuyambi we basindika bugende mubantu
Mwese nga bulonji
Eriya babuchusa ne babuza mumbuto zabwe Obubaka bwetuweereza presidenti
Mwese nga bulonji
babutu sabasula mudastipine Norwe chuba memba ba parliament Chemba saba mukole bya balondesa Ba minisita be gwanga mikwano change Chemba saba twegate tulwanyise corruption Kubange chisibye nobwavu mu gwanga jafu Butagaliza na corruption Ebyobula musebengerera mu gwanga lyafu Butagaliza na corruption Business okukwa mu gwanga lyafu Butagaliza na corruption Omusolo munje ku business Temuchimbanye nti ekyo kita business Muyinza ogamba nti wandira nzize kuyomba Neda Ndiwo okusomesa ebikyamye mu ggwanga lyaffe Abakungu mukwasaganya eby'omutindo mu business Munatera okutwetamya n'okukola bu business Bw'osanga ekikyamye mu business Mpabula okusinga ovaayo n'ogalawo business Tutuse ozaala n'ebyana ebizontowadde Olw'okulya enguzi n'abantu be twatulugunya Leero ogulumidde naye nkya waliwo okukoga Enseko mafe n'atukiryako makola Ensweda ekwagala ekuyonka mu bwo Nze wandira siyimba ebirungi byokka Leero ogulumidde naye nkya waliwo okukoga Enseko mafe n'atukiryako makola Nze wandira siyimba ebirungi byokka Enswera ekwagala ekuyonka mu bwa Nze mbasibula wandira omuyimbi wammwe Ebyange biwoomera bigwa byokya